gudaha xarunta warbaahinta ee vidensiash ee magaalada Mabuto ee dalka Mozambik, Reginaldo Champule iyo kooxdiisu waxa ay ku hawlan yihiin sidii loo hubin lahaa saxnaanta xogaha si loola dagaalamo wararka been abuurka ah. Isaga iyo saaxiibkiis Nelson Mukanze ayaa sheegay inay 4 sano ka hor wada aasaateen wargeyska Evidensiash, maadaama warbaahinta kale aanay xaqiijin karin xogaha ama adeegsan karin xog ururin iyo falanqeyn saxaafadeed. Shambule waxa uu sheegay in akhristayaashooda ay si degdeg ah u kordheen oo ay u bateen. Wargeyska Evidensiash waxa uu waqti yar gudaheed uu ku helay caanimo sare sababtoo ah waa habka aan u wajahnay saxaafadda, mar baanu haysanay bog yar oo gaar ah oo aan ku hubin jirnay wararka waaweyn ee baraha bulshada lagu faafiyo. Sanadkan Shambule waxa uu ka warbixiyey sababta Osofo Momade, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Mozambik, aanu uga soo muuqan fagaarayaasha toddobaadkii ugu horreeyey ee oolaha doorashada madaxtooyada. Evidensiash waxa ay bilowday baaritaanka sawir ku jiray bogga Facebook-ga ee musharaxa oo muujinayay in uu ku mashquulsanaa safar shaqo oo dalka dibaddiisa ah. Waxaan horey ula xiriirnay qalab lagu hubiyo sawirada, waxaan sawirka gelinay software-kii. Waxaan ogaanay in sawirkaasi isla bogga lagu daabacay sanadkii 2019. Tani waxay beddeshay sheekadii marin habaabinta lahayd ee dadweynaha loo sheegay. Iyada oo wararka khaldan ay baraha bulshada ku sii faafayaan, wariye ka tirsan hay-adda warbaahinta ee NISA Mozambique, Armando Nyamtumbo, ayaa sheegay in loo baahan yahay maalgashi tiknoolojiyadeed si xarumaha wararka loogu tababaro wariyaasha sidii loola dagaalami lahaa wararka been abuurka ah. Tiknoolojiyadda casriga ah ayaa noo suurtagelisay xog badan oo aan uga qayb qaadan karno arrimaha dowladnimo, arrimahaasi oo aad u adkaysan 10 sano ka hor. Laakiin dhinaca kale, tiknoolojiyaddu waxay leedahay khasaaro, mid ka mid ahna waa wararka been abuurka ah ee sida fudud loo faafi karo. NISA Mozambique waxay bixisaa adeegyo xaqiijin xogta ah, waxayna tababaro siisaa wariyaasha, sida uu sheegay Nyantumbo. Waxaa jira qalab dijitaal ah oo naga caawiya arrintan. Annaga oo ka tirsan NISA Mozambique, waxaanu u qabanay tababaro ardayda saxaafadda, wariyeyaasha iyo bulshada rayidka ah, kuwaasoo ku saabsan sida loo isticmaalo aaladahan. Iyadoo waraysa soo tarayso ku tiirsanaanta dadweynaha ee baraha bulshada si ay xog u helaan, waxaa la rumaysan yahay in kooxaha sida Evidensiash iyo NISA Mozambique ay noqon doonaan aalad awood leh oo lagu hubiyo xog sax ah si dadweynuhu ay xaqiiqada u ogaadaan.